Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Oh, uyaphila umhlengi, my redeemer lives. Nicole Simulan was wahlabelela kamnandi. Okay, now umunye umyalezo. Sisibahle and beloved of Jesus Christ, uthi yena ke usherela namuhla incwadi ka John 15 verse 1, uJesu Kristu uyinsimo kaNkulunkulu mhla bemshaya bemlimaza emhlane babe li uyephilo yamyalezo manje okay ungene kabili okay babe lima insimu kaJehova belungiselela mina nawe ukuze sitshalwe sinokubona savuka sinokuphila kwakhe uJesu ngemivimbo yakhe siphilisiwe saphiwa nokuthula kukaNkulunkulu. Amen. Umyalezo uphuma kuPastor Masango. Siyabonga kakhulu mfundisi ukuthi ushare nathi izwi from incwadi kaJohn 15 verse 1. Nawe lapha ekhaya ungayifundela yona John 15 verse 1. Okay, kwamanje sizothola imotivation siyangalem ku Brother Manqoba Hlabathi azosivalela inyanga kaMarch ngamazi azos encourage, amazi azos motivate. Angindlule ngala bese ngiyamlanda.
Umthandazo welungisa unamandla ngokugqibeleleyo. Radio Pulpit yakha uMzantsi Afrika nezizwe zonke ngomthandazo.
Share our passion for life on 657 AM.
Advertiser ibusiness lakho ku Radio Pulpit ube semgangathweni. I-Radio Pulpit iyi-brand ethenjwe kakhulu eminyakeni edlula amashumi amane. Futhi inabalaleli abadlula u-400,000. Sesinama-package amahle kakhulu kanye nezindawo eziningi zoku-advertiser ukuze ibhizinisi lakho likhule. Uma ufuna uku-advertiser, thinta uSanet ku-012-334-1254 noma uthumele i-email kusanet@radiopulpit.co.za. Futhi ungathumela i-SMS ethi advertise ku-3 37871. I-SMS ikhokhelwa imali ejwayelekile.
Kanti futhi ke nama rates wethu are reasonable bazalwane. Ungasabi uma une business was uzo advertise nathi la ekhaya. Yeah. Kwamanje siya ku Brother Manqoba. Yeah, inyanga nje yonke le ka March eloku esivuselela ngamazwi asakhayo emphefumulweni. Amazwi asakhayo enhlizweni angithi sibhekana nezinto nje ezihlukahlukile bazalwane, so yingakho sibonile kubalekile ukuthi akube khona umuntu ozos encourage ngoba sometimes siba discouraged because of challenges esibhekana nawo. So Brother Manqoba ukhona nakulentambama. Sawubona mfundisi wami.
Ngiyaphila njani manje?
Ngiyaphila nami. Sibonga yazi ukubonga into enkulu. Ithi ngiqale nje ngokubonga ukuthi usiphe isikhatsi sakho. Ngiyazi ukuthi ziningi izinto bekumele uzenze kodwa wathi hayi cha, angizibekele eceleni bese ke ngihlala nabazalwane and then ngiyaba encourage. Njoba ngikhuluma kwamanje kunomunye angithi today it's Sunday and sokuyintambama and then Monday kumele abuyele emsebenzini. Already seka discouraged, already seka stressed ukuthi oh sengiyobonana nale ya boss, sengiya kulo yamsebenzi. Uya understand? So uma nikhona nina ukuletha lawo mazwi we encouragement ukuthi nanoma kunzima kangakanani siyaphambili ngoba sihamba naye uNkulunkulu. Ngithi
amen.
Osiphumelelisayo uNkulunkulu ukuthi uyasiqinisa nanoma kunzima.
Amen.
Ngiyakubingelela, ngiyakwamukela.
Ngiyabonga kakhulu ithuba, ngibingelela kakhulu abalaleli abasilalele.
Amen.
Ngibingelela kakhulu nemisakazweni egameni leNkosi yethu Jesu.
Amen. Usiphatheleni today?
Ngiyabonga. Namhlanje ngifisa ukubuyisa ithemba kubantu mhlambe noma komuntu olahle ithemba njengoba sesiqeda inyanga kaMarch kuzoqala inyanga entsha ezoqala. Ngifisa ngazi ukuthi angawezwa lamazwi, engazi ukuthi uNkulunkulu angayisiza kakhulu futhi impilo yakhe. mhlambe kunomuntu obhekane nesimo not isimo but ithole ukuthi isimo phezulu kwesinye isimo then lokho sesikubiza ukuthi yizimo uhlangabezana naso ithole ukuthi ubhekana naso ngesikhathi esifanayo noma ngeyikhathi esondelene uthi uqeda nje kuvelela isimo lesi aphinda abhekana nesinye futhi asiqeda ukudlula kuso lesi abhekana naso aphinde kuvele esinye futhi so abanye abantu kuze kusiye ngisho imicabango yokuthi akungqono ukuthi mhlawumbe bathathe impilo zawo but ngizokukhuluma namhlanje amazwi ngibekise futhi ngendoda evela kakhulu ezwini likaNkulunkulu incwadi kaJobe nendoda elithi izwi likaNkulunkulu yayihlala endaweni ekuthiwa yiUzi endaweni yaseUzi into kwindoda nje eyayinothile iphila kahle impela busisekile nje noma ubani wayebona nje ukuthi uJobe umuntu obusisekile impela mhlawumbe ukukhuluma nomuntu oke waba nezinto mhlawumbe oke waba nemoto oke waba nomuzi oke waba nebusiness oke waba nje nezinto eziningi oke waba nazo nabantu mhlawumbe babona ukuthi ubusisekile ngempela then mothi yabheka right now uyabona ukuthi izinto enanginazo azisekho imonto engabe nginazo sezathathwa amabhenki maybe or noma sezafa imizi engangihlala kuwo seyadlile but ngizobuyisa ithemba lokuthi usesengakuwe uNkulunkulu noma ngabe isimo sisenjalo usesengakuwe uNkulunkulu noma ngabe ufinyelele la khona usubone ngazi ukuthi uNkulunkulu uthanda abanye wena engazi ukuthi kushile but ngizosho lamazwi ukuthi usesengakuwe uNkulunkulu ophilayo alibonge igama lenkosi izwi likaNkulunkulu likhuluma lamagama lithi uJobe wayethandeka uNkulunkulu endla futhi intando kaNkulunkulu sasingekho isono ayesenzile mhlawumbe wawuphila abantu mhlawumbe wawubalift abantu mhlawumbe abantu wawuhlala even nanabo abaxakekile kodwa kube khona ukuthi uma umuntu umsizile ebese akuvukele but ngizosho lamazwi ukuthi uJobe wayengonanga kuNkulunkulu it might happen ukuthi ezinye izinto ezakulahlekela kungenxa yabantu and ithola ukuthi awukaze ubona abantu bo umuntu wabantu nje mhlawumbe omunye uze ukuthi angisenayo le nhliziyo enganginayo kuqala ngenxa yokuthi ngoniwa ngabantu alibonge igama lenkosi but sithola lithizwi likaNkulunkulu uSathane wafika in the presence of God wafika ebukhuleni likaNkulunkulu wafika wazocela impilo kaJobe ngoba ebona ukuthi uJobe uphila kahle ngoba uSathane akayithandi into enhle uSathane umelele nezinto ezinhle umelele nokuthula la kunoSathane khona ubona la kuvele kungabibikho khona uthando kwizinto nje zenzeka isinomi kanjani that means leyo ndawo leyo kusuke kunoSathane khona then lithizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wayiqatha eyiqhenya kakhulu ngoJobe alibonge igama le
Amen.
Wayiqhenya waze wambuza watshela uSathane wathi uyiqaphele impilo yami ephila kahle ephila futhi intando yami lithi zikaNkulunkulu uSathane uyaphendula uthi ngani wena umbiyele ngoba that means once waba nezinto noma once uNkulunkulu wakubusisa noma once uNkulunkulu waba ngakuwe that means une protection angisebenzise lelo gama lelo once uNkulunkulu waba ngakuwe and noma kanjani uba nayo i-protection alibonge igama lenkosi but wathi ke uSathane ke no mina ngicela ukuthi onginikeze yena once wanginikeza yena kunezinto mina engizomhlupha ngazo ukuze athuke igama lakho alibonge igama lenkosi lithi izwi likaNkulunkulu wamdedela wathi ke okay ungakwenza ofisa ukwenza but ungawuthinti umphefumulo wakho that is why kunezinto ezikulahlekele but still usaphila okay that means noma ngabe uSathane uyithintile izinto eziphathekayo but uNkulunkulu uthe angalikothi athinte umphefumulo wakho okay ke then izwi likaNkulunkulu liveza ukuthi uJobe walahlekelwa yikho konke ayenakho ngelanga linye futhi Nkosi yami uJobe ulahlekelwa imfuyo yakhe, uJobe zonke izinto zakhe ziyabheda ngosuku lunye, waze wafelwa ngisho nangabantwana bakhe ngosuku lunye. Alibonge igama lenkosi. But simthola uJobe lithizwe kaNkulunkulu wavele wadabula izembatho ayeyigqokile, wakhala kuNkulunkulu. Ngalesi sikhathi bekuyisayini yokwezila, wakhala kuNkulunkulu, wayibuyisela kuNkulunkulu yena futhi mathupha. Emva kokuthi uvelelwe isimo esibi, omunye mhlawumbe bekangavele aqale lapho ukubuthuka uNkulunkulu, athi uNkulunkulu kahle kahle kusho ukuthi awukho, but uNkulunkulu wayekhona. Lithi izwi likaNkulunkulu uJobe kwazi wakhuluma amagama wathi ke uNkulunkulu uphile futhi uNkulunkulu uthathile, malibongwe igama lakhe. So ngizothi kulesimo obhekane naso, ngoba kukhona la siyakhona bazalwane, kulesimo lesi obhekane naso, ngifuna ukuthi kuwe lesimo obhekane naso sizodlula, futhi lesimo obhekane naso masingakwenzi yekele ukukholwa, masingakwenzi uthuka uNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Lithi uNkulunkulu le ndoda engujobe iyathembeka kuNkulunkulu noma isijikele uNkosikazi. Awukoda ngosiyami, mhlawumbe bakhona abangani bakho abazokujikela bakutshela ukuthi hayi, njengoba izinto zakho sezingasekho, anathi asaboni ulingana nathi, awusekho kwi-level yethu. Abanye kuze kube ngama-family members, kube abantu bozalo lwakho bakujikele bathi umfowethu wayenemali noma usisi wayenemali, but manje akasenamali, asisayiboni into engasihlanganisa naye. Alibonge igama lenkosi. But uNkulunkulu still ubi ngakuwe. Lithi izwi likaNkulunkulu waloke eqhubekile ehleli kuNkulunkulu. Ngizothi kuwe, into engenza ukuthi iy'nto zakho zingabuyi ile day uzosuka kwi-position. Wantu wasuka kwi-position, lokho kwenza ukuthi uNkulunkulu noma efisa kangakanani ukubuyisela iy'nto zakho, but angasakhoni ngoba awusekho kwi-position. But uJobe watholakala lokhu ehleli njalo kwi-position ayelokhu ekuyo. Then lithi izwi likaNkulunkulu uma uya lapha kuJobe 42, uya lapha kuverse number 2, uqala uthi ke uJobe, niyazi ukuthi ungakwenza konke, icebo lakho alinakuvinjwa. Alibonge igama lenkosi. Ngizokhuluma nomuntu namhlanje ukuthi icebo likaNkulunkulu ngawe lingevinjwe, no matter ubona kumnyama kangakanani, but you reach your destiny. Noma ngabe kuthiwa kunezimo ezikhaxile, ngoba kukhona izimo obona kahle ngamehlo enyama ukuthi yabonake lezi angeke ke lezi, but okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Akhona amandla kaNkulunkulu andlula ukuqonda konke, akhona amandla kaNkulunkulu andlula imvelo yonke. Alibonge igama lenkosi. Then uma uya khona lapha ku-42 verse number 10, uNkulunkulu uJehova uJehova wakuphendula ukuhlupheka kukaJobe. Ngizothi kuwe, uNkulunkulu uzokuphendula ukuhlupheka kwakho. Namanzi ongene kuwo uzophuma kuwo, nomlilo kuwo uzophuma kuwo, ney'nkinga okuzo ziyandlula namhlanje. Ezokuqala inyanga etsha, uNkulunkulu engazuthi angaphindisela konke okwakukade sekulahlekile kuwe. Omunye mhlawumbe uze uthi ngangine-calling, mhlawumbe ngangine-siphiwo, but manje sahlala phansi noma safadalala angisenaso, sengibona nje ngi-try. But konke okulahlekile, Nkosi yami, this is the word of prophecy, konke okulahlekile uNkulunkulu uzokubuyisa. And uma uNkulunkulu ebuyisa into yakhe yalahleka, uNkulunkulu uyibuyisa isiphindaphindiwe. Ngizothi kunabantu abazothola into zabe zabalahlekela seziphindaphindiwe egameni lenkosi, okwabo nje ukuhlala bemethemba uNkulunkulu. Ngiyabonga bazalwane.
Wow, yo Brother Manqoba, that is powerful. And you know, into ikhulumayo izinto esiyibonayo, and ikakhulukazi, you know, kunalenkulumo ethi sometimes uzwa ipain kakhulu, uthola ukuthi akusi pain mhlambe yalomuntu okugwazile, kodwa kuba ipain yokuthi ubani okugwazile, because Sometimes you know sinokuxola ukuthi you know ngidisappointe umuntu engingamazi. But most of disappoint mhlambe ilunga lomdeni uzodisappointa ngomngani wakho or udisappointa umuntu okuthi umthembile. I pain yakho na ngathi i different though i pain but that one ufila ngathi yona you know accident obuy expected from that person. So njengoba usho namuhla uthi uzokhuthaza nje wonke umuntu ukuthi mhlambe ubhekana ne challenge after challenge and yebo siyakhuluma uma ubhekana ne challenge after challenge ugcina ukukhuluma namagama ukuthi hayi mina yazim uNkulunkulu akangithandi mhlambe ubuke nempilo yakho yakudala uthi hey mhlawumbe uNkulunkulu yangiphanisha because ngenza lokho nalokho nalokho and sikhohle ukuthi uNkulunkulu akusiyena uNkulunkulu obamba into endlulile angithi uyasho ezwini ukuthi uma uyisidalwa esisha konke kuba kusha so kusho ukuthi nathi kumele sicabange ngendlela ehlukile hayi uthatha izinto zakudala bese usifaka empilweni yakho entsha. So ngiyabonga kakhulu ukuthi today uphinde wasikhumbuza ukuthi you know it doesn't matter ukuthi ubhekana ne challenge after challenge akusho ukuthi uNkulunkulu mhlambe against wena o mhlambe uNkulunkulu ufuna ukukufundisa a lesson. Yebo ikhona indlela as discipline ngayo. But hayi ngendlela thina esicaba ngayo. Angithi vela mona ngani iyenza izinto ezisile. Kumele kube kube khona indlela omdisciplina ngayo kodwa umdisciplina ngani ngothando hayi ngendlela ukuthi uzomlimaza ngayo
yesi
ngiyabonga kakhulu brother Manqoba ukuthi nakule ntambama uphinde usikhuthaze and ke usuku lethu lokugcina namhlanje uzizwa kanjani
yeah lokugcina zwani kodwa nje ngiyamukela la basilwane but nje bekuhle sisonke engingakusho kakhulu ngoba kubulandi babantu
behlanganebabantu
behlekana
yazi nje kuba sad ne
hayi kodwa siyambonga uNkulunkulu
yebo siphinde futhi samukele ukuthi yonke into inesikhathi sayo ngithi so kusho ukuthi le nyanga kamashi bokuyisona isikhathi sokuthi mina nawe sihlangane
Amen. Yes.
Siyabonga. Utholakala kanjani mongekho la emoyeni?
Ngiyabonga kakhulu. Bazalwane, ngicabanga ukuthi ngiyatholakala enambeni ka 0633580073. Yafonelela leyo number futhi iyatholakala kuvile ku WhatsApp egameni leNkosi yethu Jesu. Amen. So ku Facebook if kukhona ofisa mhlambe ukusebenza iFacebook kuFacebook nguMandlabathi Mandlabathi ngiyatholakala nalapho ngiyabonga kakhulu
ngicela usiphindele futhi inombolo zakho
no inumber ithi 063 35 800 73 73
okay yilapho udlala khona uWhatsApp
Amen, yes.
Okay, thank you so much. Ukuthi ube nathi kule nyanga yonke. Uyazi si usivuselele emphefumulweni and okuhle awusivuseleli nje ngamazi ukuthi aphuma engqondweni yakho kodwa kungamazwi kaNkulunkulu amazi swathola ezwini amazi futhi obuhlakani. Sizophinda sihlangane futhi I don't know when. Sizohola umoya ongcwela ngithi.
Amen.
Amen. Nangu uSifiso Ncwane naye uyasikhuthaza ngalomhlabelelo. Ukukhuthaza kwakhe kuhamba phezulu kwale encouragement obusiphathele yona namuhla. Naye uyasho uthi ngipholise Nkosi. Silinyazwe ngabantu esibathembayo. Silinyazwe ngabantu esibathandayo baphinda basidisappointa. So gonke sengikubeka kuwena baba inhliziyo yami ngiyayithatha ngiyibeka kuwena ukuthi uyipholise ngiye ngiphinde ngikuvalelise ngalomhlabelelo ngithi ngiyabonga
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882 and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
The Word for You Today is our youth devotional that has been available as a printed booklet and has also been accessible via email. It is intended to encourage and guide young people in their walk with God. Well, we are excited to announce that the youth devotional is going fully digital. This means that the Word for You Today booklet will no longer be available in hard copy or sent by post, but it will still be accessible on the I Am Youth website, email subscription, and I Am Youth app, which is available on both the Google Play Store and App Store for iPhone users. Visit www.imymovement.co.za and join the move to digital.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.